akon manni sidama bulchisa nanno dende ijaratu gafi diate futu deedinin kanamintu safi guyyani re murtefanna umaticha murtau dabu mormudan arramagala wasa ke sattirir mormi guddan geggesa nejira Jonathan Zabio sawasarra kagabase tirir mormi sun sirna ada umata sidama katala jedamun geggesa ne nagaran tumurame magala wasarra fi nanole godina sidama ke sejira mararra kanilira sanaf yai umata heddu yoto nanno sidama ke sett gafin ijaramu ofino bulchu gidduseenin sa siyasatin tuntane era motummatin qofa akfur ma targatu barbanna jechudan gafisani di fatani jiran jijjirama biyetti ke sett mulate jedanis kadegranto hirira kanarratti dagessani jiru hogganan koreqin desitu hiriricha Falman mirga dargaggo tariku lamma hiriricha ibbaf ugurato komale mirga demokrasi qabanitti fayyadamudan waamu sani dubbate jira kun bu'aji jirama ammar game akkatai ka dubbatu dargaggon kun taus kan fitambayin si mirga kana bekamu gafin yero eradaf ummanni sidama gafate enna debi argatu qofa jere jira akka bulji sananot ijaramudaf gafin ummanni sidama tiyese manamare godina sidama fi manamare bulchi sananno kibbati diate kabekam te argati yoto akka guyya filanno hire murte fanna yo kan mori referendumi ummata mure ojirra olju talan bordi filanno tergame utu debi nergatin bubulu sadubata dargaggo tariku lamma gafin ummata sidama akka debi nergan qamon nitasizan akka jiranis kadubate ogganan korek indesitu kun kannen okkara kakasutti baran akka gocha kana rof kusatan gafate dargaggon sidama ejjeton qabso sani kanitti fuwanta ulle dubate jira qindesan media fi communicationi koreiri richa samuel balayne gamasatin kayoni richa gafin ummani sidama akka bulchisa nannot gafate utu debi nergati wantref akko jir olfamu ibagochu akka te dubata hirmatan richa kabran freo garremo bulchis magala wasa hirira kana keessat irmaachunsa motumman nanno federala gafi kana debisu lalchise challise turu sarra kan kaye jire jira ittana bulchan magala hawasa obbo sukkare shuda akka nannot ijaramuda fedin jiru akka hira biyattiti deddebe eateyu toftale addaddatin fashalsi samaturu sa dubbatan walqittummaati mirga haqa ummata etiopia undabiratti mirkane samu qaba kajiran obbo sukkare sirna federalumma qabaachu jechuun sirna motumma tokko mormuda male wali galteen biyore sanjiratu jechuuniti jirani jiru hirida kanarratti akka jeeqamniin kaane motummaanitti gaafatama fudhachuudhaan nagaadhaan ka xumurame yoo ta'u humnoota motummaati alas dargaggoon ummaticha akka hiriiricharratti rakkoon hin uumamne qooda guddaa gumaachuu isaanii Jonathan Zabdiyoos awaasaarraa gabaasee jira.